Mimi mtaka jikwangu kuna kitu fishi wanataka dawa nishakuwa daktari mimi hapo ni makini nikitafuta riziki jipuka nishaifanya iwe kariera jiroho yangu kama vera imeikalia mimi waga heartless muda ndiye live voice sije get mercy naweza kuishi huruma buzi wanapiga kwangu kumbe mimi ni wrong number tema na play hatuje baro yake inanitaka tension nisharezu na plan kujimoja sina hemesha marapa kamshi anataka RIP hii verse mazee nishaimata
ndio inakaa vile wanapenda ndio inakaa
kupakwa hii ngoma kama check kisha kuwa machua zaipika kama this time ni kupakua okay na kimbiza hili kivinoma niko all over the media kuliko news anchor energy ni savvy chat don't about see sector ina sina historia nisha kuwa architecture na speed vitu tamu of course kuliko lecture sihitaji mokoka ndo niwezi kusikisha nina rap kwa damu uliza Nightboy hii game niko busy wao sleepy kama Javi mitu ni kama shilingi nisapanda bebe mimi mkale na ata accent police station hita sami siki vile mina wa take down marapa wako inje nisha wapeleka vacation na wabeba of course the window bus stop
ndo inakam vile wanapenda ndo inakam ndo inakam vile wanataka ndo inakam ndo inakam vile wanapenda ndo inakam
hapana lick
ndo inakam vile wanataka ndo inakam
Sina time ya kulia buda nina link mob kuliko drug dealer siji die madera but me no pain killer haji chocha vile flex niko liki yao bado na waruka kuliko jua wana hangover e game tuni sawa towa love vile mi umeki doo shida zote kisok so mina seka doo bado wana seka doro bado niko stay tap intervina kina chero after this of course niko na moi toro nisaka ta usikizi sezi lalia opportunity na make dollar big utadhani na on currency wana heme niko down bado niko set mistari ziko fiti zishapa na degi utadhani mini ak ile ya kinanoa vile mi ukata maji kama sheke
ndo inakam vile wanapenda